Axel B once again. This is real hip hop, man. I do this for my niggas. What's up?
Nipe tano, my fans, nipe tano. Mziki hiki shika baswe, nipe tano. Hype on the show, rock on the floor. Mtoto waki home na city kuwapa show. Nipe tano, my fans, nipe tano. Mziki hiki shika baswe, nipe tano. Hype on the show, rock on the floor. Mtoto waki home na city kuwapa show.
Okay, nipe tano, my fans, nipe tano. Na wapa mitano, nasaka wele wano. Sitafuti mabishano, goma ikishika na sitisha msongamano. Hipo mdona chana, kitu na sikika. Kimstari na aminika, dastina kubalika. Kajogola jiji, mtahani mina wika. Hata mafalo na ulisa, who is this nika? Hood nika, goma kaja kushika. Chesky kwenye speaker, achana kwa ribika. Natambulika duniani bingunto saulika. Blackstar, secret brand. Ingo mamani, bado tanifisha crown. Atolo nitangulia, sa is na opiga down. Na rock na mafela from downtown. For E-track, nigga, niko down to clan. I don't fuck with clans. Achepe nye mnadai. Najisikia nika niko nandai. Mwanaume kamili, sila siman fire tie. Nala kwa jasho, sege mehe hula guy. Sote tuko sawa tena mbele ya donai. Hustler wa ghetto, na umada na instrumento. Beat in sito, niko kwenye mchakato wa kuingisa pato. After the soga B,
King of Ghetto.
Nipe tano, my fans, nipe tano. Mziki hiki shika baswe, nipe tano. Hype on the show, rock on the floor. Mtoto waki home na ziti kuwapa show. Nipe tano, my fans, nipe tano. Mziki hiki shika baswe, nipe tano. Hype on the show, rock on the floor. Mtoto waki home na ziti kuwapa show. Kwenye ghetto natulia, mstari na kalia. Pitu kali na chilia, my fans kufurahia. Pongela show na wapa, wapambe kuwa chapa. Mambie wenye wifu koho mia. Sina beef, na kawa na die beef. Na wapa supi ya handawad. Msiki ndo na minia, hip hop queen na mia. Wanionyesha dharaa wakidhani niko chini. Hila kimstari mtu msima na jamini. Na wapa burudani wakidhani ni tamasha. Na kumbe queen fani, habari na wapasha. Na wakanya kwa ukali, maona ni utani. Hila hakso B, mie na wapa ilani. Mtoto wakihome hapa na jamsima msima. Msiki mina himba, seti na itaji ya shima. La, na itaji ekima. Nese kuelimisha hata na jamii nzima. Heshima itambaye kwa wadogo na wazima. Indo ndo nafanya niheshimike kila kona. Haters na wapenda kwa yole mnayotenda. Ubaya wengu wenu wanifanya niendelee. Na wapa tu pongezi kwa kwa mto nifikia. Ngoma itambaye.
Nipe tano, my fans, nipe tano. Mziki hiki shika baswe, nipe tano. Hype on the show, rock on the floor. Mtoto waki home na ziti kuwapa show.
Nipe tano, my fans, nipe tano. Mziki hiki shika baswe, nipe tano. Hype on the show, rock on the floor. Mtoto waki home na ziti kuwapa show. Na wapiga mnashanga, mina tema mnapaga. Na wapa fitu kali, hebu nipe swali. Ni kujibu kimstari, na rap car badman. Mindo sema niko juni hita hyperman. Ama ukipenda, mindo superman. Yes, I'm a beastman. Hip hop kwa damu, kasi vipi ya sana kutopiso. Askili ya tena sana kama Jamaica na raga. Always on my swagger, haters na madaga. Sangu ni kuwa bwaga, kimstari na wapiga. They say my bloody nigga, yes, I'm a need bigger. When they hear me chanting, them all freeze. Kileta ujinga man, na kusqueeze. Ni kaka masu na wasneeze. Mtoto mama mso chiki. God them say I'm freaky, for e-game it's tricky. Already niko mbali, sa isi sifi kiki. Hata olobo beya, sa isi na opiga chini. Mwanzo na jamini, na fuata mnada desturi. Bila kusahau dini, na jenga mani, sijapoteza tu mahini. Nimesaliwa jana, na si juicy. Already niko kwenye michano, wakubwa na ufanya wadogo. Wengine tayari, washa nipa kisogo. Undo mwanzo na wapa tu kidogo.